najimsafi.com.
Away. Away.
It's the kids, baby.
But this young woman says, "Mata ve." Away.
Oh yeah. Oh yeah, wait. Yeah, 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 yeah. Wara.
Mtoto ana kila kitu, mtoto
kama kari yako.
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 Kari yako, kari yako, kari yako, kari yako, kama kari yako.
Na kisambo cha kopo Doni kuuzie ugo la kopo Oya we, eh, mama minataka yo matikiti
Yamedondoka, dondoka
Mama ni pepe ya matikiti
Yamedondoka Peke chuku, peke ni kutikiti
Yamedondoka,
dondoka
Mama minataka tiki switi
Yamedondoka
Oya kari yako Kari yako Kari yako Kari yako Kama kari yako
Ana complain, kinoni vicheni Anipa uwani paka sembleni Notofulu obsceni, soma kapsheni Wazo kuchumbani yendo kapteni Ana complain, kinoni vicheni Anipa uwani paka sembleni
Leta kidu decho
Nika lale nacho
Decho
Nika mshe nacho
Decho
Nika lale nacho
Decho
Nika lale nacho
Kidu decho
Nika lale nacho
Decho
Nika mshe nacho
Decho
Nika lale nacho
Decho
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.